Nkosi sikeleli Afrika maluphakanyisu pondolwayo yizwa imithandazo yethu Nkosi sikelela thina lusapho lwayo.